Zambiri ndikonda nsondi socheretsa Dizoye pa komba ndizondi kondweretsa To make things worse, sindivu takupewa Ndizomweze kutandi za moyo wokufewa Ndazizidwa ndihode, usalole mbalalike Nifuna inu ndine tibonde, kope yanu isabiske Cheaters and beery against your laws. Please forgive me first of all. And I know for sure. Sonse munani pata. Malemba. Wedding game malemba.
Wedding game malemba.
Kujipenda nika sochera. Nizi kumbu kama malemba. Malemba. Wedding game malemba. Kujipenda nika bala nika. Nizi kumbu kama malemba. Kunja kutiri podi, kunja kukuli kolide Tungomba odi moni, moyo wangandi kolide Ena kufela, ena kuchita ufela Koma ndene sina ndichita, sina zome satiwa Koma ndisa chite izi zi kova Mukwanitse izi kusova
Benandi pembera di kuno krabibida A believer komandi kona di chida
Malemba, wedding game malemba Kujipena dika sochera, nizi kumbuka malemba Malemba, wedding game malemba Kujipena dika bala nika, nizi kumbuka malemba Sochera, nizi kumbuka malemba Malemba, tuwele nge malemba Kujipena nika bala nika, nizi kumbuka malemba
Basi chonjo, kusokoneza bongo Basi chonjo, kunongoneza bondo